jijila da Nkizi Mulento Sindo watoto wa jangwani Yanga da Afrika Makombe ya kabatini Hawawezi kufika Mpira unapigwa chini Magoli uwakika Yani dakika tisini Tumesha watundika Wanaona donge yao wanyonge Yanga tunaposhinda wanaona donge Wanaona donge yao wanyonge Antonio Nugazi Awambie majirani kwa Yanga sio size yao Yanga sio size yao Kabisa Wanaokwenda na waende Watu wachie wenyewe Wanaokwenda na waende Watu wachie wenyewe Yanga sio size yao 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 Tupeleke GSM Watoto wa GSM Wanangu wa jangwani Siribisa Nkizi Mulento Pale pale wanachechemea Waone wanachechemea Ii wanachechemea Anachechemea Wamechoka wanachechemea Ii wanachechemea Yanga kindakindaki wapige wani uwe Naipenda yanga kindakindaki wapige wani uwe Yani mishabiki kindakindaki wapige wani uwe Kufa kupona wapige wani uwe Ibasi kama unaipenda yanga piga makofi We wote tena twende piga makofi Kama unaipenda yanga piga makofi Ungeza ungeza tena piga makofi Aya pasha pasha Mauni pasha Twende pasha pasha Mauni pasha Aya pasha pasha Yanga pasha Asema piga makofi Piga makofi Piga makofi Piga makofi Piga makofi, piga makofi Kama we ni shabiki kweli onyesha jezi ni kuone Uzimupe wa GSM we onyesha ni kuone Kama kweli shabiki damu vua jezi ni kuone We kama kweli shabiki damu lalati ni tukuone Asa yanga daima mbele, mbele kwa mbele Twende mbele kwa mbele, yanga daima mbele Wakishinana na sisi watatumatembele Yanga daima mbele, mbele kwa mbele Wakishinana na sisi watatumatembele Yanga daima mbele, yani mbele kwa mbele